Emwana bichari bicho bo abazadde bakubirizibwa okutema empenda ezinaayitwamu okuzza abaana baabwe ku masomero mu budde ng'olusoma olusooka lunaatera okutandika. Bino byogeddwa Mwanje Elsama, musomesa ku ssomero lya Busimbi High School erisangibwa mu kibuga Mityana bw'abadde ayogerako n'omusasi waffe. Mwanje ategeezezza nti kyannaku okuba ng'abazadde tebaagala kuzza baana ku masomero naddala mu budde so ng'omwana atandikiddewo abeera ayiga ebintu bingi ate ono atatandikiddewo afiirizibwa.
Kubiriza abazadde baffe bonna gye bali batandikizeewo abaana babazze ku masomero ennaku z'omwezi kumi nga gavumenti byekirambika, kubanga obudde tebuliiwo. Omwana bw'otamuzzaayo mangu agenda kuba afiirwa. Naddala amasomero gaffe aga gavumenti galwawo nnyo okuzzaayo abaana mu masomero, tebatamanya nti abaana baba bafiirwa kuba kati baba basinga aba private. Olwuwera ennaku z'omwezi ezijjayo ku ssomero baabaabwe babatwalirayo ne basoma, kitegeeza nti baba bajja kusoma bingi ati bali basigalire emabega.
Mungumi omu omukulu w'essomero erya Mayanja Alex naye akinoganyiza nti akadde konna abazadde bateekeddwa okuzza abaana ku masomero era nga ensonga lwaki babakubiriza okweteekateeka ng'obudde bukyali.
Kubiriza abazadde batandikizeewo abaana, omwana bw'ajjirawo ku ssomero kimuyamba oboolyawo okumanyira embeera mangu kuba abadde mu luwummula ebbanga ddene. Kati bw'ajja n'abeera ku ssomero kino kimuyamba okuddamu catching up environment y'essomero, kimuyamba okuteekateeka ebitabo bye n'amanya kiki esiina kiki ennina, kimuyamba okuddamu okulaba abasomesa be. Kati amasomero agamu gakyusizaamuko ku basomesa n'alaba ku bapya n'agenda ng'abamanyira. Tukakasa nti omwana bw'atandikirawo wiiki eyo esooka solo gikozesa bulungi, ey'okubiri n'alabika nga oboolyawo kati atafa kasinze bulungi ku bitabo.